Le masino unio le tausanga nei lea na palo taile atunu o Peretania e tu umuli mai le li o malo Europa le European Union. O le malo o le mau le Brexit ina ia tu umuli na faama vai e David Cameron ma le tofi pale mia a e tu la e mai Theresa May I le tofi e ui o ia foi na fina ue tu mawone ia Peretania I le li o malo Europa. O faali e Theresa May se fuafuanga e tu umuli ia Peretania Maleto yai le European Union, ai feutanga I mata au puepe o fa'atawa inga maleli o malo Europa, ile isi ono masi na olumanai nei.
It is also right that we should not let things drag on too long. Having voted to leave, I know that the public will soon expect to see on the horizon the point at which Britain does formally leave the European Union. So let me be absolutely clear. There will be no unnecessary delays in invoking Article 50. We will invoke it when we are ready, and we will be ready soon. We will invoke Article 50 no later than the end of March next year.
Ole Article 50 e tu inai I le malo Peretania le lua tausanga e feutanga iai ia mata upu I fatawa inga ia atoa I maisi mata upu le vaa I fafo ilo na vaa matunu o Europa e lua sa fulma le fitu European Union.
We will soon put before Parliament a great repeal bill, which will remove from the statute book, once and for all, the European Communities Act.
Na faalia le presidente o le European Council, Donald Tusk, lona taliaina o se o le vavefaia e le palemia o se fuafuanga tu ua I le EU. O se tasia mata upu fengata I le tu ua e Peretania o le EU, O le mata upu I whemalanga inga I le vao tangata anu Peretania, maisi tangata anu o Europa. Na sa oloto whemalanga inga I tua oie Peretania maisi atunuu, ai o yai Peretania I le European Union. Ma e whaitau miliona tangata Europa, o lo ononofo manga lulua I Peretania. Na sa unua le whailautusi le vai fafo I Peretania, Boris Johnson, e ui ina te ua I Peretania le EU, ai o lo tu maupea, lona tu langa o se atunuu Europa, Paulus Winger, ona ole aleto ole ato e pule lava Peretania, iana lava tonu, efa ia, efa atatau ile vai fafo.
We may be leaving the EU, we are not leaving Europe. We will remain committed to all kinds of European cooperation at an intergovernmental level, whether it is maintaining sanctions against Russia, what's going on in Ukraine or sending our navy to help the Italians with the migrant crisis in the central Mediterranean, but we will also be able to speak up in our own distinctive voice.